Bwotunulira districts ezina emisango gino egyeyongedde muli mu Rengo tufunye emisango 16, Rukungiri Netororo emisango 12, Nakaseke emisango 11, Maracha emisango 9, Ajumani 8, Agago 8, Kakumiro ne Koboko 7, Gulu Mbale na Misindwa Bulambuli emisango 6, Nakasongola Mpiji na Bilatu 10, ne Kamuli emisango 5. Ati lwetulaba lwetutunulira region tulaba nti aswa kyasinze emisango gino erina emisango 3, Greater Masaka erina 26, West Nile erina 21, East Choga ne Elgon gina 2, Savannah 18, Bukedi 17, Kigezi 16, Albertine 14 n'ebifo ebirala.